Pops.
Eziokwu asị na onye chie mele eze bụ eze ka ọya bụ n'ụwa na amaka gwa ọkazi mgba na akịkị arịa na arụ ọnụ mmụbụlịtụ prọfetị nwa onye ibiribi ọkada fami ife gem ụwa ka ibili ọyọ Dịka onye ọbachukwu little prophet n'ọkụzụ akalaka mụ ka mụ na-emezi o ịfụrụ na nke ikpeazụ a na mabatawo back to back onye chie mele eze ya pụ eze no dey stress your life chukwu si na ọ bụ gị eje iwulili bụ na ị ga-elu ebe afọ na mmadụ abụrọ chi n'ọkwa n'ichi na-eme ọgaranya eze na-esi na chukwu ọgaranya na-esi na chi abịanụ ife onye na-eme na-edunye n'ụwa eku ka mụ na-etinu onye chie mele eze ya bụ eze little prophet n'ọkụzụ eku ka mụ na-eti o ụmụ igbo niile o n'onwela akịkọ mụ ga-akọlụ unu akịkọ maka ofu nwa a na-akpọ olileanya nne mụrụ ụmụ na-abọ mụsị abawe mụrụ onye nwụrụ anwụ ọma mma na-akpọ olileanya o enwela ọma mma nweka na-akpọ olileanya ọma mma na olileanya vanabọ na aza eji mma oo maka na ịnwago na akụ gbalị mkpi na ọ bụ ofu ka ọ dị nne mụsịla olileanya na ọma mma webụla onye nwụla ọ wee lue n'ofu mgbọsị olileanya wee gbago n'ime afịa wee dute nụ nwanne ya wesị ya na ọ ga-enyelụ ya aka mana ka onye si nyelụ ya aka na ọ ga-ebido mebe webilu ọ meli ya webilu ọ na-eziteli ya bịa oziteli ya bịa o lesi anya na naijiria na ụọ oziteli isi ego ịmalụ olileanya bidolu wetụbanụ nyabụ afịa ọtụ na-atali ya ọma mma 11 na naijiria ọ lesie na naijiria o oziteli ya isi ego otu niko si bụlụ ọgaranya o megidelie weba na chọpụ nke ya nụ wee si ebe abụ legide nya bawe bụlụ ọga o otu abụ ka o si dị maka na onye chi emele eze ya bụ ibe nna-ekwu bụ mmadụ nyele nwanne ya kanụ echi na n'ịkasị wee mee nwanne gị nọ gị makesili onye chi emele eze bụ nya ya bụ eze ejiri ọka amamihe anata chi na-eke iwe ịchọ inweta ife n'aka chukwu na ị ga-eji nwayọ nwayọ onye chi emele eze n'ọkwa na eze kọ ya bụ nụ akala aka onye na-edunye n'ụwa obodo kweta ego ibe onye na-eme n'ụwa anya dịka onye ọbachukwu ogalanya ne sinachi agwaka mumbo bu egi toza eze ne sinachi o eku oka muneti onu mobule tu prophet kedibege mu wakambili wolilanya mesi tu wanya bwafya ni mafya ho otuna tale yo mama olesianya na nigeria woziteli ni siego otu ni ko sibulo ogalanya manasi no kuku ene lezoro nya lori odo woli lanye rozo nuru amamma o nenu wa o ibu eboli lanya neke na amamma o neke ni e maka no fu oge ya goji bulo galanya wata malogo nenu wa olutonye melia egu o kamu neti o little prophet in we bibi ogada akala kamu du meja egu o kamu jibia onye tie meleze ya boze aze ile si na ji akala konye ni duya nuwa obode kwetego
akala konye ni duya nuwa 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 akala konye ni duya nuwa
ise 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 Sesele, 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 talopa, lechapa, lechapa, titile, 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 seribede, kribede, kwanyawa, 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 oyoko, titile, titile, sesele, sesele, kribede, 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 eyes. Oye tie meleze no kwaneze ko ya bugide Ugo tinya lo mado mado anani anyanije Little prophet moye bilibo kadanu Akala kam kan nebe Egumbo kam uneti o Ibonye ne mele dunye nuwa o Akala konye ne dunye nuwa o Nazara kwa bolo manezi o onye bote ne tia kanapa o deva wanderia abwa ke jana ke upright ya ani meke nendini ne na lulu megu Makanobu mwadobu na vya zulazu Engineer upright Onu muno keneli Anime kene chuku nonso Ijebe jebe nigejelu Ndiye jiamato mwoma Anime kene eche na mo keneli Eche zo na chuku Oya diligi na manu Ndiye jiamato ndioma Dalu na mo kenelu Chibo ibezi unono muno keneli Akala konye ni dunye unuwa Somi jena rano na meke neyi Adali tu profeti wanya mweluki mwelibe Ijebe nige jeluo Adokuzi blibio gada Mwadobo na vya zulazu Mwadobo na vya zulazu Nove tolu tobu mwaduo Somi jena rano na muke neli Adokuzi blibio gada Oya delegi na mwanu Ibede mwaka chie melugio Ono muno keneluyada akala konye ne duya onuwa o akala konye ne duya onuwa o
ijo 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 titire titire
akala konye ne duya onuwa akala konye ne duya onuwa
ijo ijo titire 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 salibe 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 salibe
Upright it down.